ukubamba ngesandla ndinantloninga
ndinantloninga we
abanye bathanda unwabanga ndiyaboniswa njalo
ndiyaboniswa njalo
hlengiwe ngababonisana lwam themba kumyo ndiza kubuya ngemihla bathi ndlovu wayisile umbobo wayo Nangqibile ndenza isigqibo ngoku Ndizawuhlala nawe phansi Masixoxe sobabini Mama, sikhule sobabini Nangqibile ndenza isigqibo ngoku Ndiyasinikela ndonke kuwe Hlengiwe Akidlali ngawe Yo